Ebitongole binachewe birwanirira endia enungi bitadde ku nninga ministry y'ebyobulamu okuddamu okwekenenya kampuni zonna ezikola ebirungo ebimu ku bikozesebwa mu kufumba emigaati saako amasavu amakolerere mu factory kubanga bimu ku bisinze okuteeka obulamu bw'abannayuganda mu katyabaga ak'okukwatibwa endwadde ezitasiigwa muli kookolo n'ebirala okusinziira ku bakugu mu kitongole kinachewe kya Center for Food and Adequate Living Rights abantu 17 abatwalibwa mu Uganda Heart Institute okufuna obujjanjabi bw'omutima ebitundu 3/3 ku buli 10 obulwadde buva ku kulya masavu amakolerere mu factory oba mu makolero ag'enjawulo Bernard Wambale omukugu mu by'okulya era omukwanaganya w'emirimu mu kitongole kya Food Safe Coalition of Uganda ategeeza nti ekiseera gavumenti okulungamya amasavu agasaanidde okukozesebwa mu by'okulya okutaasa obulamu bw'abantu
naye waliwo alternatives nti omuntu ayinza okukozesa sunflower oil omuntu ayinza okukozesa olive oil omuntu ayinza okukozesa avocado oil butto ali liquid oyo ate ng'ava mu birime asingako mu kukozesebwa mu kufumba emmere eyanduleetedde obulamu obulungi ministry ey'obulamu tulina okwongeza speed oba nga ngiyite speed okuyisa etteeka oba regulation eregulatinga amasavu gali amakolerere.